raadiyo sagale america saganta afaan oromoti kamoltan dagge fatota kenya jallatamo kanen ayana wagga hara etiopia barakuma lama fukuda fuya ayana fatajir tanin bagattin singay jenna sagantan kenya radi mota lama tifule fata yadanno wagga digdama fa halella shorke sota fulbana kula tokko barakuma lama ftokko united states ke satgege samefi ayana wagga hara fulbana tokko barakuma lama fukuda fri kan etiopia ke sat ayana famajiru lalchite jiratto tabita gurgurta gaba banira yada walitqabame kan sinke summe soni namodanditi aga tubra saganta kenya tun walin turajin lagge fato kenya qoppi kenya duratta dabaru waggota digdama dura shorkeesson tayyarota maltota ka united states afur butudan magara new york keessat gamole walta daldala dunya lama washington dc keessat gamo pentagon alelun kutafen sylvania keessat mo tayyar butan kufusatin wal magalatina moto kuma lama fidba sagalit torba tami torba fitan alella kana ka inde so gana al qaida osama bin laden taum battalu mattimame guyyan shorkeesson bala hama kanatti aqqabsiisan fulbaanni kula tokko barana waggaadig dama guute gama biraatiin loltoonni ameerikaaf kanneen biroon shorkeessummaatti duuluudhaaf gara afgaanistaanitti bobbaanii turan waggoota digdamaa booda biyyatti gallakkisanii bahanii taalibaan amma taayitaa qabatee afgaanistaaniin bulchaa jira jiraattonni waggaa digdama dura gaafa leellaan shorkeessota magaalaa new york keessatti geggeessame san achi turan maal yaadatu namoota lama jaallanneen dubbiste keessaa tokko obbo Zinaab Abbaa Jabal New York keessa waggoota 50 jiraatan yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna.
Anganama ganaman galaf istaakistoonjii keessa tuurist and education dipaartimentii keessan hojjata ani guyyaa sana ganama galeen waa hunda qopheessaa jira tuuristiin ganama sii dhufanii salfiitti dhaabbatu hollituudha. Kanaa jennaan an dura bu'ee nama lama taanee nuyi kana qajeelchuu TV bannee jennu walitti rasantariin aksidentii rukuteera kan jedhu the first argine aksidentiin mo'i jennee badaa hin naane after 15-20 minutes inni lammataa dhufee dhahe amma fiigichaan achi keessa manajariinis dhufee asii bahaa jiranii tuuristii hundaa ganama sana gadi yaafne jarri immoo hin beekanu gadi bahaa jennaan akkatti bahanu hin beekanu akka jarri achi bahanii deemanu maaliifi saakishonii keessa gachuufamaa jira ka aksidentiin argame miti jara gadi baafne barriin cufamee nus sarratanyaan gadi baanee ilaaluu dhalne barriin makeenya fuuldura iddoon ooli tireesantariin kuni
fageenyaan mamita lafa isin hojjettanirra
one block blockii tokko
gara meetira 50
baanee dhaabannee isa namni kufuu isa namni gubatu dhaabannee laalaa irra nama danuu wajjin all of a sudden bildiingiin kun dhufee xaaxa'ee samaa irra ol ka'ee samaa gurraachessee gaaraa gadi nuni lafatti gadi bu'u nu hunda irratti bu'eegaa dhufe katamaan manhattan sun inni ifaan aduun sun dukkanaa'ee karaan nuuf kaafatee daaraa taanee namni kan kufee walirra deemanii maal jedhanii caccabnee achi istaakistoonjii keessa nama biraatiin galchanuu nu bananii nu ol galchanii nu firooyidha.
Achi lixan.
Achuman hojjata amma deebi'een achi dibatadde ga inni sirriibu alani wallinu tuuristiin tokko tokko dhufanii ni wajjin wallixanii sun ta'ennee bootaa kennanii fi jara istiriitii goonee gadi baafnee booda akka jarri deemanu taasifne. Achi baamee all day achi oollee manni nuti cufamee daaraa ta'ee dhagni keenya hundi daakuu ta'ee galgala gara 3:00 waree booda mana keessanitti namni hundinuu akka galanu hamma nuyi isinitti dawwallutti hojiin nuuf hinaa jedhanii gandu dhiisanii amma manatti galuuyyuu training hin jiru transportation hin jiru miilaan hin deeme from Wall Street to 42nd Street.
Ammam sin fudhate.
Taa tokko taalaan fudhateera.
Yeroo gamoon sun hundumtuu caccabee lafatti kufee awwaara uffanne jettanii baqachuun hin oolu yeroo baqattan kufuun faan turree walirratti.
Kufee namni danuudhaan mucaan naannaa wajjin dhaabannee laallu hiriyaan koo kufee namni irra deemee achi akkamuu taanee harkifnee ol galchinee trading flori rati akechi se achi there is aiding ke na maybe na no to me da un real te kan ko yu na dret ku feo o tu baka tu ya ma no ku be ta chave e wole la de ma na ni ku fe mo na ni un dia de ma kana tu bada biya na ma mi de achi rat fe trading ve boda o saro igen sa ni achi ta kama te fayer ni ndu
egai yero balan indi jal qabadu fe sana isin wan cima dan sene
dubin kun wan aja ta boda nu gale male accidenti wi sene ama ala inni lamma ta du fe au sana oh this is a dangerous something is happening kana tara ji ku fon imma la kanje do runde dafne family ti da wolu male tu amma jolle kan ko tila ara tu fe fam puda ufanjiru dere sana da mana ko ti da wolle enna ti ti ni afta no jatti aite jolle fitre mana tina e te gal gala mande sala ana tura ke fu gal ture
wajira baani
hojira baase ga infatta da ma ga fa sana ala dubbin kun da ga habu family ba aka mana ke sana e gata jolle ke san kaba jani e ti ni sba ke ru fe jolle fitre mana tina e de an gal gala ga karunda de me ru fe babura ke sa de me ru fe yannun babura ke sa baye safar ga unan nun di mal ta ta mal ta 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 ta
ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta toko toko jira kani dagan fache ira miti that hurts a lot of people fa department team policy na chwatri nunula le nubrati kumani nubrati kambise achi gen na midanun kanu wajine achojatanu wali trade big thing jira mani tiketi nuket na me wambala anko nuranga u nela alamna namni yo simtani sa cancer ye okim developi wana kana gawate permanently akita e akamate compensation interna maf akamate if they don't find anything every now and then you go and check yourself nakara
kunegai awara wangu bata dara sana bunyani mfudachu kam fafakate ni yo qamake sanke satirakina umera ta ejachu
exactly kana fi amma wana gaugat ko tiru nalalu waqli na gargare amma wana naga manjira ga
asabato bazinab lafti hoji ke san sanaga bala sana boda devitani devu yu yadofne
yadofne na jarini si de bi ani right when one torbito ko tsofameti torbito ko boda lafti sun taragame maskoti taragame dofkin taragame kompiterin taragame trafu vale maljorame de koras bat devi ni akadri to jachun dandeng right away futen ne bildi ko lot of na vale janu jachun dandeng my department was closed because of that for permanent department in ani ti ho jachu suni ergi balansun bu e kun argame lamma de bani him banne achuman chufani na danu kan achige to jachu oisa kenani isa trotava sani isa compensation ibarbaru compensation kenani bi na mahunda gaggesan very limited kofa di bisani katarami
isi no
anis nambay anis
maalif kuntay
maalif turisti ila mu injiru amu manjiru turisti ila ke trading flori taabate ila aladur ennu nigdin sun hojjata mu foki rata bate ala jari nagada nu ala jari bai sel jara ni iya nu ala jika jema nu Europa ra dufe Asia dufe China ra dufe namat kumasa ni vaitu hakali kan ilalu da amma they cannot have that kana hojjatu njiru atman chufani departmentin ko atman chufame amma wanan kabalis
asirratti obbo Zinaab egaa kurrifannaa guddaa ture addunyaaf iyyuu Ameerikaa yookiin Niwyoorkiif qofan turre isa booda jireenya akkamitti itti fufe
baroo jette ani ergiin achi adeeme kompensaashinii naa kaffalaniiru achi ka'ee tiriitmentiin fudhere maal waa hunda keessa deemee ilaale saalaan nagaa ta'ee fayyaa ta'uu kan koo argee jedhu hojii biraa applaayi godhee hojii biraa gadaachuma safara sana keessatti hojii biraan hojjataa jira since then ergaa sana'aati hojiin kan koo hojii biraatti geeddareen achi hojjataa jira
jireenyi uummataa hoo ammam jijjiirame waa'ee balaa kanaaf
badaa geeddarame namni nama alaatiin jinuu yookaan achi waggaadhaan wajjin hojjenne wal arguu hin dandeenye. Nikaanne Niyoorkii bahee deeme, nikaan Filooridaatti galee, nikaan faamilii isaatiin kara karaa bahee, nam beeka amma kan sababa horii kan achii bahee hojii dhabuudhaan ijoollee isaa dhiisee warra isaa dhiisee kophaatti kan hafe jira. Rakkina danuutti fide ibindoo kompensashinii illee haa kennanu malee faamilii biratti rakkina danuu fideera. Ijoolleen hojii hojjetamu danuu. Karkara ba'anii tokko tokko jajjabaatanii naqanii waa tokko tokko jalqabaniiru gara gaalubbiin rakkinarra bubu'aniiru mala sana.
Isinoo achumaan tura jettanii maaliif murteeffattan? Maaliif hin deemne?
Ani erguman biyya kootii dhufe Niyoorkii nan jira, Niyoorkii nan dhufe, Niyoorkii baheen beeku, Niyoorkiis nan deema jedhee fakkaa hin hassabne. Safarri nuti an jiruyyuu beekdaleen beeku safaruma tokko keessan ta'a. Amma walaa waggaa kana hunda.
Waggaa meeqa?
Waggaa shantama geeroo.
Niyoorkii keessa erga jiraattanii?
Ijoolleen koo baasitti ala sadii guddatanii nu hundinuu akka gaarii jirra. Komunitiidhaanis bareechinee wal bira jirra. Jiruu ajaa hin jiraatu akkuma gaarii hin jiraadha. Wanti asiin baasu badaa hin jiru jedheef mana hasabe Niyoorkii wal bareera jechuudhaaf yaaddateera.
Amma naannoo balaan sun ga'ee lafa waajjira keessan durii yeroo argitanii gamoon gurguddaa ijaarameera. Garuu maaltu sinitti dhaga'ama?
Nan deema karaa sana istaatiif seenjii biraalan darbu akka durii oopinii miti. Durii makiinaadhaan bira darbitu bitaatti mirgatti jala darbuu dandeessa. Amma karaan cufamee isumaayyuu poolisii dhaabatee eega. Karaa sana makiinaan hin ba'u. Because of security purposes jedhanii kana hojjetanii hanbiin karaa sana gizee hunda nan bahaa lan dhaqee jara sekiriitii dubbiteen salaamataa jedhee. Bira darbaa I go around the building nan laala nama an beeku yoo nagge nan dubbisa namni an beeku illee badaan jiru tokko tokko bichuudhaan. Badaa natti tola safarumti sunii ilaala jiru waggaa 19 hojjadde achi.
Kun hundumtuu darbee waggaa 20 ta'e. Niyoorkaarraa fi Niyoorkii yeroo sanaa akkamitti ilaaltu?
Dabbee jirra waadanuu jira inni haala sanaa badaa iizii wayii ture. Salphaadha badaa salphaadhaa walitti deemaa walitti dhufaa wal dubbisuun maal jiraa. Ergi balaan sun bu'ee ka'ee safarri sunis namninis fiigichis jarjaruunis tu itti danaasaa dhufe insecurity wayii ta'aa dhufe akka duriitii miti.
Ofirratti amantaa'atu hin jiru.
Yaa bituu insecurity ta'aa dhufe. Amma safaruma sana hojjeta badaarraa fagoo miti. Bulookiin hunda keessa amma sekiriitii danuun arga. Poolisii bulookii keessan arga amma iddoo hundi. Jirri ardii kana bareechitee safara ajaadha jettee wantaati amma ittiin jiru wanti ajaan badaa hin jiru ala kanan argitu. Nagaadha ala kan hundinu. Amma jinne waa danuudhaaf eeguu danuu jira hin sodaatu. Isa qofaa miti Tuuristik Federaal Pilaazaanii shaashii jira wal bukkeedha safarri sun. Big building. Kan immigireeshinii kan sooshaal sekuuritii danuu jira goobarnimenti ofiisiin kanaa jennaan bareechanii eegu safara sana. Kunii fi inni durii badaa walirraa fagoodha.
Sanbata har'aa kanaa waggaa 20ffaasaatu yaadatame oola. Maal yaadattu isin immoo?
Kanan yaadannu isa an achi dhaabbadhee nama achi kufu laalu nama fooqii irraa gadi kufu isa laalaa dhaqee. All of a sudden explosioniin bildingii sanaa ka'ee the whole downtown Manhattanii kabarii godhee hundarratti quttoon daaraan balaan nurratti bu'ee dhagaan namatti kan ta'u isa namni iyyu isa namni fiigu kanatti jofoo dura jira maa inni yaa ilaalu guyyaadhuma sana aduu sanaan wal arguu hin dandeenyu fiigaa achi keessaa kan nu baane namni inni kaan kufee wal harkisaa deema. Kanan fayyadamatti beekamu turistiin dhufee utaalee Stock Exchange Trading Floor keessa galee baasuun rakkina nutti fidee gadi bahuudha. Laftuu hundi dukkan gadi bahuu hin dandeenye. Qottoo isaas akkanaati miti. Maskootiin keenya hundi qottoo qofa ta'ee intarneetti mul'atam. Awwaara qofa hundi isaayyuu baga rabbi nagaadhaan na baasee nama lannuutti nagaadhaan baheera kan miidhame gaazexaa danuudhaan. Gaafa sana by the way kan tuusitti nuyi raafadde hojii iyyuu argadde achi keessaa. Dhiigama sana keessa floorii 21-22 qabna. Stock Exchange achirraa qabu. About 6 months before that opening ture apply godhee hojii argatte achitti transferina gochuudha. Ala laalu horiin isaa difference hin qabu. Sakan koo samman hojjetu. Ay, orang Francis kawan, mana cuaca tak sementara jadi ini. Nampi akhir legalan suri, nampi akhir tujuh tu jadul dulu tu man. Jolang kan, alam kupot yang kupan ini, Rabbin hampir secukupan.
Jiratan magalan New York asos disney kabiran, Abu Salamot guttata istafajat amu. Akasitin guia fulbana kutatok berak malamatok kuya datu.
Guia kan ada wakali jamadura kukana ture, yero September 11 biji lapan beka, debite biji tini kayi di senen ture. Bayi dukana ye ijena gatini olinela lu, olsa kenya, jin olsa dacha turega.
Guia kan adu mati galama e saturtan.
Aninga fasana kutat asih dia biawa kahara dia biawa antrevi biro linne garu mana ko kesata itu ni kita berdua pesu belang pun gausa lagi TV gafan banila lu abit desa gafan aku tu gua mana tempatkan ni sabot dia lega gara nanu sana ada kuya lela lufi garu dandengnya fuli nama asgari ture kakana tiar lega irosayo dia tu.
Lafti gubate suni waltan daldala addunya sun lafa sinjirata turtan irra fagoda?
Lafa sinjirata tur irra fagoda. Garu la nuji korra baje fagomiti. United Nations ni kesanuk jeccha ture maedi sadifu nakkayo te kanine nurra fagato.
Ega gafasi televijini bantani lalu kesandura namarra agesani?
Iya, ada mana aku tu bil bilenat ti me garu gafani TV banila lu, yero aeroplanin suni building di sana ruku tu narke, dugaan ti fakkan ni filmis nanti fakkan eh, namu tan cipet ti be kunni ada ture, berarti ni ojeno jadu, nama tu piatu, yero roman jeram dia, kanina ojeno jeccha turte, ujian she garu makan she te, kateri aman nata aku kisah berdera. Mujan she achi building di sana rak she no jitu ni ya di mata aku kesepi, of course achi tipu kesi. Jule lama kabji abang abani air kesi wajib tin demi ni berting kuni. Garu gam she wa tu kutu pasuh tu TV rutina narga male juga rumah air kesi or jano larki nempi. Karena ia datang.
Ega akan nama biya nama magala ke sayu doa kani orkit donam nitibai atut. Balan ye roga saati sanar, ye ro sanar, dekika sanar, mali adan?
Luka dupecuf tanani, ye ro sanar, ye ro ni fule nama argu biya ni kesa wadda hamma kanan sabote jiraku datke fakkane, biya kote devi u fatu matako kesa kufature, garuga sunte inate yona genji.
Ye ro batala sanati wan sunte e, kuta United States dobiran nak ejirat ajatani adan itu?
Well, actually, ani akasi yanne immediately wanti mataku kisa dufi hada manapu jinaasof ne garu wati piatte devi na kanjabu ture. Saha so kenya na yada daza bode ga gafa dupin kabana adene ilala demnu. Yadi so ni immediately wanu mayanne male rakkino jenne.
Ati warrake san mana ala jiru turan jechuda ganamasan?
Adi manako yerosi nursi da alkanu jetti lafojiti titan sheni bilbitena timte of course ani timmur riba kesa ken kitaba kisa kure roko fai bala kasi arge bebo lamma tammo biya gudda kana ratti wana kasi min tufa jede yanne kana fi wan wan kesa ture yu yegara duwat debe attamat kan yada ture yago tarak kisa garu baye na ukone yada.
Hati warna kesan juru bulani ganamak ayat debi udah karan cufature atamitin garaman atirvan.
Hati mana angko gara norzi gara badi yati ujeti mani kenyas bari yati sejara maili shantama la olfagata sefjaratu gara kenyat debu rakiran kabuture garu rakonsa atamitin debi dak anunam alati atamitin debi namu tabiya kanau tiujeta. Rakan itu na ilalu ya ada di bukas ni, berarti mereka cuciannya na ya ada.
Ega balasan na moni ge sisan kesa kan biya ala wanjiran ife cuciesan.
Rukuma kan biya ala kesa wanjiran ife toko kana. Kalau macam mau amcin na di bukan juru ani arida ko yerobaja muratu. Adi mana angko laki hati atau arida kana muratu malay nanjeti. Rukuma nanti de garu karar tiga fana ilalani baye nasab puturan.
Kambra lamme Ethiopia balasa na kesa due jiru turan wa yadak tujra
namini ada jurugaru advantage ni namibia kenya target yojira yang sunat masila sistem kuya wadga hara ethiopia wan turebi namiba jende ofisa kuda demana ture
gamon rugutame kufesun laman ayaran jachur iddo sana yerode bitani argitan mantu sentidagam
Bukan betul hidung suni, semua duri cala juga rede, ni lagi meeting dia akan sotjet ame berkawasan mana deh, ini dega. Baru yero sana namu tak sure, wanita ni dia yero rumah gakan nanu sana rader bu, kamma taku kisar fukuyet tiru rumah sana ti male, building di sana ini dega kan am, tadi dia sotjet amira. Laman kan ada ruang building di sana tama untuk kufe, baru dia bisa ni hara jalan.
Egayero se namota biya ala jaddan ilalun akka mature harra wagadig damabod inni kunjira
dugaluma yero tana gafa yanne bor buya kasiar kina de bini jaraka namota biya kana ucjira nje ne yanne nama biya kana yero nduma nangalate fatta amma ullake nya jino jinya na ucjina ucjigamanna gadde kinya silirmanna Dewine itu masih kesena tiwas of dimale rakun untuk wajibun itu perkasa.
Tapi sana ni lontoni Amerika Afghanistan turan yerodu mafuk gadik jam boda Dewi ani rujuk cura gidu madar dekana kes Dewi usani jual kabate balage wajini foye nar gamijra jette yada.
Karena masuk kote warani tupi duma Dewi sehida balif mana rakina sih kedaya tu rakina umai daya, dah kena makan sehingga turun dah ukuni. Yoga era awam masak oke seture. Not only Afghanistan or America, but biu mah esat biu lo ama biu Kenya suara nerajera. Waran ni kuni tu biu kedaya tu dia rontu masa ani khas untuk biu ka. Udinya Kenya kena gersi sudan dah urli meriat sudan dah udai daya dah. Warani kuni dubihi kedeja do.
Obo salamun guttata debina latani mak radio sagale amerikan edduga latoma.
Esenesga latoma.
Ethiopia magala finfinnet jalabulti ayyana baraharat gatilukku yukan inda kotoko gidugalat arshid bashanit gugurame jira. Jalabulti ayyana baraharat kumala mafkur afuriti namonni dubbisni kannen gurgurtaf bittaf gababan re'e hola kotiyo dabale omshale gosondarrat gatin dabalu dubbatu. Magala finfinnet gabahore akakefi gidugala gabah kudura mudura aile garment demudan sochi gabah kadawattis adamto yare namota walistikabudan gabah sanu fergite jirti.
Ethiopiaat barakuma lamaaf 13 yerod yodan asitti omshale garagararratti daballingati akkajiru namoonni bitanii fi gurguran kan radioon sagale America House of Seize ibsani jiru obbotasfaye leenco namoota giddugala gurgurta fuduraafi kuduraatti qullubbi osoo bitanii House of Seize nedam
as shunkurti wama gabaa kan ayyaana fannu to bituudhaaf nuuf shunkurtaani isa darbeerra baay'ee dabalata qaba barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira Wanita gara-gara wanita kangka kus, wanita kalukus double ni jero, rainis double jero, jawabar ringgit darah, farda lafa wal calu bayi. Sungkurti ni beringgit dah, fasigat itu no double mele, beri kula shani fay bi taturre. Harap beri sod demi sod dating bi tanjera, kuno beri sod demi sod dating bi tegana. Difference bayi kaba, sungkurti beringgit dah berani walitun walum fakat. Lukum beringgit dah, angkat ibasani ibshantama. Harammo anggap ibasa deti anggap ibatur bahsan tamat bi tajur. Sa anggap ren nak negaru ani revi olala le rasman anu kana. Ofitina mambusani wamat annoche berikumafur berikumashanjaru. Nane aku mamna keti berbadega ambita. Ini sa wamas sodat sabai. Ia mak masa deti mak matur bahsi wamu. Wam nikiran deh ambita. Orde tabremo istera bert.
Turban lemanas omshale hundarat gatin dabalera kanjaranam mo adde betelemi.
Betelemi
jerama. Halli amma juru baye ulfata. Guyota kudashanin dura kulubbi diman kilogram ni tokko qarshi digdama hanga digdami shani ture amma garu qarshi soddomi shani hanga furtamaati kan jedhama jiru amma ayyaanarratti baaye dabaleera kan bara darbeer baaye dabale jira wanti hundi dabalee ragatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan garuu saba maaliin akka dabale hin beeku obbo Tolsaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii
gabaa ayyaasaan dhufee hoolota fide Walaupun manain kawah horses, kawaran gadai tol lalu, kawaran gadai itu digabung beranak mubahir. U desna mereka gamai cura, ambaran gadai aku mahuri beranak aku malam aku dibesani. Angganan aku mahuri besar dia cerai gurguratan jira. Ya tahu malay berida, bayi desna mereka nama gamai kita beranak gaban. Tas gabar aku faham.
Adde azir takalli namoota dhaabare eekeessa targine dubbisne keessaa isaan tokko daballingatii kan barana kan bara darbeerra. Akka cimaate ibsanii jiru.
Azeeb Takkaalin ibaalala.
Azeeb Takkaalin hin jedhama. Re'ee bituufan dhufe gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale. Garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3000 hanga qarshii 4000 bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7000 hanga 8000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabe haga sa'a sadiitti sanbataaf bilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa turan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya kanneen ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'e jecha wallee ayyaana waggaa kanaaniin sagantaarraa goolaba sagantaa keenya booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
Ayana ho, kome ala masaku, ayantu dar, kome.